Señores, les voy a decir quién soy. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia.
Yeah.
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 Wana na hip hop pile beat. Wana sema ni achane na mziki. Hawajui mola ndo mparisiki. Nakinipa leo taski ya Illuminati. Wanafanya kwa sababu ya mabinti. Hawajui ni na wengi mabinti. Kwa hiyo sekta nimeweka exi. Kusuma dem dani na wengi exi. Great thanks kono ni pasapoti. Tuko wote paka mwisho wa safari. Najua ni wengi tumetoka mbali. Ila ni karibu tutapata mali. Toka down tutafika up one day. One time I'll make them proud. One love kwa wanangu wa kitatu. Tazidi kushine pasipoku wana mwanga. Yeah. Kwenye game, yo. Kwenye game wabishi kibao. Wengi wao wamejawa na nuksi. Kazi yao ni kuwa wabishi. Leto bishi tukufanya kama fisi, yes. Ule mifupa si tukubaki kama sisi. Sina CV na lipo kama mimi. Sina S na barizi kama mimi, yeah. Kwani nini, pambia yo. Nani Yeni nani hezi jiona kama yeye, yeah. Weni mwewe wezi ruka kama wewe, yeah. Tuna tip top paka magizani. Unakaza kwani weni nani, yeah. Inapenyeza kwenu weni wapi. Yeah.
Tari past mzee. Before tufunge mwaka, this is how we do it mzee. This is the closing, yeah. 2020.
This is, yeah. Real hip hop night.
Hardcore, tunakabako. Napa fake wanangoja ni miracle. No time tukishika ni microphone. Good vibes tukispeed wote wanafold. Eti wanado, hawajui flow. Wanaweka pose, hatuna worry. Wanaleta ngori, wengi uchokozi. Wanatona kama unyama wale toka pori. They go in front to be accurate. Wasio na wapenze wana Mr. Beat. Nipe hilo beat incha nipaka night.
Every time I'm there, we're rejecting life is getting better and better, man. Yeah. I love all my fans, my guy. I really appreciate what we're doing. We're not backing up, man. We're not retreating, you know. This is real hip music. We do real hip hop. We kill real beats. Everybody gotta know this, man. King Kong. Napoli City, man. That's it, man.